Nia mandori ya kadi ya bo oshara. Utukufu ni wako, heshima ni zako, unastahili sifa, unastahili sifa. Can you try?
Utukufu ni wako, heshima ni zako, unastahili sifa, unastahili sifa.
Hatuchukui hata kidogo.
Utukufu ni wako, heshima ni zako, unastahili sifa, unastahili sifa.
Do it again, do it again, do it again. Come on.
Utukufu ni wako, heshima ni zako.
Yes, Lord.
Sifa, unastahili sifa.
Can I hear you worship?
Utukufu ni wako,
utukufu ni wako,
heshima ni zako,
heshima ni zako.
Come on. kushinda. Hakushinda utukufu.
Tunajua tele ambayo tunakuomba.